magaalada baydhabo ee xarunta maamulka goofur galbe soomaaliya ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo dhammeeyey iskuullada dugsiga sare iyo jaamacadaha ku yaalla magaalada baydhabo islamarkaana shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen. dhalinyaradan ayaa hadda ka shaqeeya dhaqista gawaarida noocyadooda kala duwan iyo xirfado kale oo ay noloshooda ku dabiraan. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka warbixiyay shaqo la-aanta haysata, iyagoo dhinaca kale codsaday in shaqo abuur loo sameeyo.
magacayga horta waxaa la dhahay Mawlid Daawud Ibraahim. aniga afeekan weri sacuudi carabiyan ku shaqeeyay, shirkad tal watani aan shaqeey jiray. waddankayga uu soo xeesay, waddanka dedow waan ku soo tagay, waddankayga imaaday, waddankayga burburku ku jiray Tumi Toorobora ilaa hadda yaa xabadi ku dhashay ilaa hadda ka dhex noolahay ma fahantaadeen. waan u adkaysan wayna adiga marka waxaa rabaa aniga yaa shaqo la isiiyo aabihii hooyadiin waa dhintanayaa yaa waddankaanaga baamuundeyn oo baydhowjana adunteeda ku duuginaane.
cabdikariin axmed ibraahim ku magac dheer master doora doora. ananta kow hore mararka shaga ii jaray maasha allah, maasha allah waa meelo nololay kow ana shaga abuur aanu ku bilaabay inta hayti alxamdulilah. markii dambena meelay kusii gudubi meel kale labaa jeg kala ka shageeyahay maasha allah. marka inta inkastoo ashaabtay anta roogan oo koo hor anta iska baranay inta waa laiskala shagaya sadaani iyo marka marmar caadi hasku fiiri hasku boobada is aragaana hatana shagaday kale labaajeg madgamoobaan la kasoo labaajeas madgamoobaa allah. inta markii hore ana koo ana ogaay alaa baawar waliyada markaas shaks ahaantaadankale heliidu ada wal alaal waliyada markaas ada ada qofkaas ada kalehelliida meenaha sida dollar haatoy ama tuman dollar haatoy wali adigu si iska leheliidan layshaqaagaasa adina baarujaysa faylaanka dhigaasa suuna saasa ka ganna ay baasadii hobo kordhin usu markaas walkeenka daro wali ka heliidan oo walkeenka daro markaas u siiyo walkadiis anta mayba ka shal dubinyin wal badan 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 ka shal dubinyin meenaha anta wa mayba waa meeli bohol yuu biimareen waaye. marka inkastoo dadna tan irsaagada ilaahay ha ka daray baawurta saaska ka dhigadaayan dadkii hata marka ayaalkaas hata insha meelle inta ka shagaysadahayan may eraayana reer baydhow inkasaayana goobti alkulistiyaal laakiis ma ah meellan dada hanshaga tagaay hooyo walayo isticmaalahayanna yoos ku dhaafo koran ama hatoobada habad sigaarada isticmaalaas habada sigaarka balwadaw adi isku dhaafo korta lan ku horeyba koran male waana adii insha isticmaalo wallaahi maasha allah maasha allah wal badan oo inshaad caqabad badan jarti laakiis inkastoo doorahooba insheed ama qoleyaalkaba si meelo lankaanaana qoleydo kaleoo balanshaan ilaa ma isku baradaan ku kubdhowaayan kastay warku wal ilaa mari wala mari laakiis maasha allah farxad iyo kalsooni iyo kalgael badan iyo ku sii dambeeyma. hooyada aabahaygii wuu dhintay hooyadeedaa ii nool iyo afar caruuraa ila dhashteen saddex gabdhood hal wiilaay wallaahi horta alxamdulilah horta kow markii ananta kooyay ana inshaad alaabaa labaajada farsamada labaajadana ka biiray kow horta gaarowadow ma ka saaro maasha allah ta farsamadanka muhiimsunaan ku baraday maybu waa daraawal gerlay ahaadii automatic lay ahaadiiba maasha allah wadu kor kastay markan walbarasho kale kale oo farsamooyin kale in dhimajinganteena barada laakiis may iidanka sii dadaalay baawurta dhagoosho iyo hatana siiba may hamigiisa qobaday inteena daraawal nagadu qoro.
magaalada baydhabo iyo guud ahaan magaalooyinka dalka ayaa waxaa ka jira dhalinyaro badan kuwaas oo dhammeeyey tacliinta sare islamarkaana wajahaya shaqo la-aan baahsan kuwaas oo shaqo ku waayay cilmigii ay barteen.